More music at spacegospel.com.
Haya, Naomi, tupe wimbo alafu tupe volume. Kaja si ndio tunangoja hapa. Haya, ladies mtapiga makofi, si ndio? Inua mkono juu ya hewa, kila mtu hapa juu hivyo. Mkono juu ya hewa. Alafu fanya hivi. Naomi, tupe volume.
Imekuwa muda sasa baba, sijakuimbia kigoso baba. Nimekuwa nikijishughulisha na marege na maraga. Mabruz zikafanya mimi nikalala. Sasa nimeamuka baba na iba kigoso. Waliniambia kigoso poa nifunge dereva juu ya kichwa. Na nijue kekoyo kakta. Wakaniambia kigoso poa niruke katikati ya wimbo. Ruka, waze ya uruwe.
Yeah.
More music at spacegospel.com.
God bless you this time, thank you.
Thank you, Alan. Thank you. Hey, was that easy?